za Sabasumba Orthodoxi Mugwanga Metropolitan Jeronimo Asumzeeyi asabye abayizi masomero ag'enjawulo okutwala obulamu ng'ekintu eky'omuwendo naddala nga bagoberera okulagira kwa Ssaabasajja Kabaka mu nteekateeka z'ebyobulamu. Okwogera bino abadde ku ssomero lya Chwatu Memorial College bw'abadde aggulawo ekyoto ekitegekeddwa okwetegekera amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ag'emyaka 71 egy'ekitiibwa. Amyuka ssentebe w'olukiiko olutegesa amazaalibwa g'omuteregga ag'emyaka 71 egy'ekitiibwa kwekkiriza Orthodoxi Namungona Theodros Ssekikubo abulidde abayizi obukulu bw'ekigendererwa eky'okutegeka ekyoto kino.
Ekyoto kino kye kigatta ensi, kye kigatta abantu, kye kigatta Obuganda. Tweyanziza nnyo Ssaabasajja, tweyanzeege okutufisizanga wakadde mu mirimu kyonna gye tulina mu mwaka, nga ate tuwerekera okujaguza amazaalibwa ge n'atuteerawo ate n'ekyoto.
Ssekikubo era asinzidde wano n'asaba abavubuka okufaayo eri obulamu bwabwe basobole okubeera n'ebiseera ebitangaavu mu maaso.
Tubakubiriza abavubuka abafe n'abantu bonna okubeera abalamu, ate okubeera abakozi, ate okumanya nti nno olubimbi lwe lutandika leero.